Yo, Nasha baby, Pash man again, as usual.
Omukwano gwe gulinga gwa Teddy Bear. Ulabo somozo tunulizo inetima. Omukwano gwe gulinga gwa Teddy Bear. Ulabo somozo tunulizo inetima. Wanimba uli masaka ngozunga ne chiwewa chiwewa mtu wa bugali boje wange nokuwa mugongo ne kukwata koti nyumba na mugongo na kwagala nyonyo kula kwa mukwano kusunga nono nolinga Teddy Bear ya kuhuli kwa chagacho ya gala chikuwa mukwano kwa Teddy Bear ya kukule medemu pashi matilai na yena wera bayo te yandi bademu weno sibira kuketi echisacho kumutima go chiteke wakati delitinga wa usungu Oma tirenze ataina chenina okutya kwa mukwano kwa ogushu za nabawa Omukwano kwa gulinga kwa Teddy Bear
Teddy Bear,
Ulawo somozo tunulizo inetima
Teddy Bear
Omukwano kwa gulinga kwa Teddy Bear
Teddy Bear
Ulawo somozo tunulizo inetima
Masuwezo mukwano ne kuteka mubulamu bwange ne mumutima gwange Tubere banalala gwenange n'abaana baffe Balime kuzungazunga kutulira kusabiriza kuwakana naye ndaba omukwano gw'okulingo gw'abantu bano kubbira kahe Leka kubanga mubayumani kuba ndaba omutima gwo gwetaaga mmani Beera nago manye bashimani yani Mubere nga byolesi y'obulamu bwange Yadde olina bano bali bakuza mabega mu bine byayita bino biri
Omukwano gwo gulinga gwa Teddy Bear Ulawo somozo tunulizo inetima Omukwano gwo gulinga gwa Teddy
Bear
Ulawo somozo tunulizo inetima
Nonimba nombusa busanga nije wakinda kiwansibula Kati ndeno chukumira kukuliniza suliza Ugwaso kasigula bakuru Mbusa wadawa Omukwano kwange nawe wadawa Bado nina fulani yoku simba nawe kukazinga Tuvede babilinga tuwaya tulumba You remember when I kugamba mu December Kati ndaba bifuse vya kulimba Bado nina fulani yoku simba nawe kukazinga Tuvede babilinga tuwaya tulumba
Omukwano gwo gulinga gwa Teddy Bear Ulawo somozo tunulizo inetima Omukwano gwo gulinga gwa Teddy Bear Ulawo somozo tunulizo inetima Omukwano gwo gulinga gwa Teddy
Bear
Ulawo somozo tunulizo inetima Omukwano gwo gulinga gwa Teddy Bear
Teddy Bear
Ulawo somozo tunulizo inetima
Teddy Bear